track.
Sako leto bam nandingeko.
Duke and Zoshanga is up, but Kup and Duke and Funumis in our alarm. Dingy Malin was in Dontin Sapoyam. Dino Colos of Patali Tesholam. Dino Born and Dowlandale and Saint Duan. Dino Colos of Figi Tashalam. Bound Queen and Gapele Luguele Hout. Mabalendo Tabatilis and Jelen in Yahoo. Ninja Mezzeleno Upella Quenyanga Colo. Spambele Lenin and Sukusa Jalan Zabu. Sizokonwa Benin does a car, Clara Kufu. Mabalendo Tabatilis and Jelen in Yahoo. Ninja Mezzeleno Upella Quenyanga Colo. Spambele Lenin and Sukusa Jalan Zabu. Sizokonwa Benin does a car, Clara Kufu.
Penicillon Cabe.
Penicillon Cabe.
Tifok and the Tingo Habo. Oh, humble and disekaya.
Oh, humble and disekaya.
Sako, little bum nandingeko. Penicillon cabe. Tifok and the tingo habo. Oh, humble and disekaya. Sako, little bum nandingeko.
Ndoya kuthi embadleni unganibizi ndibambekile kaloku ndisahlanganisa nimeke ekhayeni ndenza ndibe namasikizi njengendoda esegoli kumele ndiphosa amaqithiqithi akho konwamba kwasoloko mna ndibhizi ebram ugcwele intombi kuyaphithizela kubhizi njengombolo wam andibhekabheki ndiyaphambili ndiyakhubeka maxa wambi kodwa lisezojika ivili ncwaba le ndoda bathilisendleleni ndiyavuma inyamezeleni uphela kwenyanga kolo masibambeleleni ngeentsuku zatywala nzobu sizokonwabeni ndiyaze khaya kuhlala kukuvuma.
Kwasulinda ndibona umzala tendifike ekhaya
penicillon cabe.
Penicillon cabe.
Ndivuka ndicinga uhambo. Uhambele ndisekhaya.
Uhambele ndisekhaya.
Sako letoba mna ndingekho. Penicillon cabe. Tifoka ndicinga uhambo. Uhambo ndisekhaya. Sako letoba mna ndingekho.